Tapam gwan kalisa tasi famani tichimo dafi kan ega maturanita. Denmark ni fi Tunisian akalayoti walingati sanu jechudani tilmamni durseture hojjatera. Lammanu walitichini natani tabatani goli maleda kan tabasani tumurani. Tapni Mexico tifi Polandi gidduti tasi famesi akasuma jabata ajedame tilmamame ture. Akuma tilmamame jabata ejal kabe akajabatiti dume. Isani si goli maleda kanadamban. Tamni kalisa galgala ega mature kani Fransi tifi Australiati. Fransi nimoti jedame durse dubbatame ture. Ataw male goli jalkaba dakika sagala farratti kangalchani gare Australiati. Tabata Craig Goodwin jedamutu galchef. Garu Australian fagode mundandenye. Gare in Fransi goli afur galchudani tapicha mo ichanto murejra. Tabaka narratti Fransi fi goli lama kangalche Oliver Jeru. Amma kalesati goli biya isati flakkofsise shantami tokko gesise jira. Tabata biyatti durani Terry Henry wajjinini walkitteta ejira. Terry Henry goli shantami tokko kangalche bara kuma kuda sagalifi sagaltami torba jalkabe amma kuma lamafi kudanitti. Jerun kan goli galchu jalkabe bara kuma lama kuda tokkorra kase amma. Tabawan ufan kesati si goli wanda balata hingalcha jedame wan ega mufi. Fransi fi goli heddu galchudani tabata isa jalkaba akata udanda u tilmama mejira. Tabawan guya harasi kan ega maturanida. Garen Afrika bakkabute akara maddi fifati sadarka digdami la mafarra kanjirtu morokoni sadarka kura la mafarra biya jirtu kroshia wajjinini tabata nijiru. Kroshiani fi Morokon wanchaku bamila addunya irrati yero jaja walkinte hirmataniru. Tabaisani guya harra tasisani goli male tomuranijiru. Guya harra tapila mafarati tasifame kani Germani fi kan Japani. Garin Germani yero wancha addunya irrati irmatu barakuma kudasagali fi soddomi Afrikase yero kudasadetta fanafi. Akara maddi fi fati sadarka kuratoko farrajira garin German. Germani yero lama bara kuma lama fi torbatami afuri fi kuma lama fja tabakubba mila addunya kope sitetti. Bara kuma kura sagali fi shantami afuri, kuma kura sagali fi torbatami afur, kuma kura sagali fi sagaltama fi kuma lama fkura afuri, yero afuri fi biya wancha addunya moteda. Baranasi biyota wancha da fi egaman kesa ishetoko. Garin Japani sadarka digdami afura farra kanjiruda. Erga bara kuda sagali fi sagaltami saddeti kase amma bara natti yero torba fi wancha kubba mila addunya ratti hirmatera. Bara kuma lama fi digdami lama Japani Korea kibbati wajjinini taba wancha kubba mila addunya kesumme sitetti. Tapi Japani fi Germani guya harra taasisani akka yaadametti hindumne. Japani goli jalkaba dakika jaake satti galchite turte. Jala hakame. German dakika soddomi sadi irratti penaliti dani goli galchite. Dakika turbatami shanirratti tapatani Japani gedderame gale retisu duan goli galcheni walkitataan. Dakika saddettami sadi irratti Japani tapata ishe Takuma Osanotini goli lammata galchite. Germani ni hinjifatte ba'u dandeset. Spain fi Costa Rica ni yero amma tabachajiru. Tumuro raganiru. Spain biyotan dorgommi wancha afi tasi sujet almani ega mankesa ishetok. Wancha kubba mila addunya irratti barakuma kutasagali fi soddomi Afrika se amma baranati yero kutajafan afi hirmatetti. Addunya irratti kubba mila tini sadarka turba farrajirti baran. Barakuma la mafkudani wancha kubba mila Afrika kibba kesati kopaye mote wancha fudatte jirti. Biyis beni wajjinini tabata jirtu Costa Rican barakuma kuda sagali fi sagaltama kaseti kani wancha addunya irratti hirmachu jarqabte. Inni barana yero jaafasheti. Taba barakuma lama fi kuda afuri Brazil kesati kopa irratti saddettaffa kesa sente turte. Nizerlandi wajjinini tabata sifameni daqiqa 120 goli male tumurani penaliti dani goli afuri fi sadini mo amteti kambate Costa Rican. Baranasi garela yomiti. Akara maddi fifati garen yero amma sadarka lama farra jiru Belgium gare Canada isa sadarka afurtami tokko fa irra jiru wajjinini saati tokko bodde tabasani jalkabu. Belgium tabakubba mila addunya irratti bara jalkaba tabicha kuma kuda sagali fi soddoma kase yero kuda afuri hirmatte jirti. Bara kuma kuda sagali fi saddettami ja afuraffa kuma lama fi kuda saddetimmo sadaffa taate tumurtetti. Yero amma tabattoota ciccimoo kilaboota Awurooppaa keessa tabatan qabdi. Gareen Kaanaadaa erga bara 1986 asi tapha waancaa kubbaa miilaa addunyaa irratti yemmuu hirmaatu inni kun isa lammaffaadha. Tapha bara 1986 Meeksikoo keessatti qophaa'e irratti garee Soviet Union, Fransii fi Hangarii wajjiniin ramadamte sadanuunu mo'amteetti. Taphattoonni Kaanaadaa baranaa ciccimoodhaa jedhamaniiru. Cimina isaanii geenye ilaalla. Kaanaadaan tapha kubbaa miilaa addunyaa isa bara 2026 United States fi Meeksikoodhaa wajjiniin biyya keessummeessuudhaa fi qophaa'aa jirtudha.